Moussa Koulibaly yo jokkole mo hakke juubi tapani tati beta ko min jiide mako e les circulation holti wido mon jaati kabar immatriculation kanon on daka dun fi al halid ni wuri ni min kay hakkilo am kanon fi hinna do dun wokka jono fasu latige yu meredi min kay mi wala mbudu yo do mata fulno kabaruji di newo lam ko ben hani watan hakkilo sifati alaji joni di tawane jo en motoji yogaji jetti sanne kado anya hebgol permis carte grise moto e wi mabbe faysu dum haadi e buitugol asidangaji
yewti neɗɗo aɗa jogui vignette kay a hani hinnadi kabar muɗum mila wiide hana fe neɗɗo tawre ko donnete talki mum hiɓɓali an hani kamɓe pulsaɓe dunno teddina sériyaji ɗi e yomi mamadum permis ɗum natto sababu mi anda sériyaji ɗati ɗi e hunde moƴƴude ɗum wawi jaati larade sababu ɓuytude asidangaji hewti neɗɗo aɗa jogui coggu moto hana fe wasude hinnadi almusaɗaji ɓiliɗi e kabar
permis
noona ko noon dun to bankas le laamu motti ɗo kay jama on daddi laamukoɓeɓe lendude ɗati dabreji hebgol talki no yafiri
les documents de permis
enen gadana ido talkidi ido lata sababu utide acide ndido jawdi e lew kandi kalisi furba yata denno na hani bilindi fufa ngada didon ma so gonga hale nafa ko hin jatti bul fufa ko am police albe hebul mudun ne watan padun lato stada ga ene ndarta fa hono muti ko no de mudu
va etre facile
lamukobe be hultiwide jukumoji bangal ido talkidi puddan wattu sappo jolir uti tan 2022 keddana mumni gindo kanko no horejo kabaru transport ngalure bamako hewti ɗum tongale talkur sariya ɗati ɗi yo ɗum wajibi noon donnowo e kañe ko donnata ko fofan hani anditede bangal laamu o sarti muɗum yo iwde sappo joyi novembre yottade sappo e joyi août saabi hakkule amen le lebbi jeenayyi donnugol sariya o no wawi huncinede hoore ka fadde nden newa muña waɗente joon e motoji ɗi fadde huncangol hoore jukkugoji fewde yeddugol kaɗo sariya